virungaye banamboka baye. Tongo etani na Kinshasa ege, la capital ya mboka 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 ya Zaire. Tongo etani na Kinshasa ege, la capital ya mboka 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 ya Zaire. Butu e indi na Kinshasa ege, la capital ya mboka 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 ya capital ya mboka 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 ya Zaire. Tongo toyambaka basango eutaka na ba region baninga. Yo toyambisango ya region ya Kivu balobie volcano ya Virunga eningani. Balobie volcano ya Virunga etumboki. Namolelie Nalinga Virunga, chéri, tolinga Virunga, nalingi Virunga, mwana ya mama, abwa.
Nalinga Virunga, chéri, tolinga Virunga,
mwana mama,
akona Virunga, mwana ya mama, abwa.
Nalinga Virunga, Virunga, banamboka wo. Nalinga Virunga, mwana ya mama, abwa.
Nalinga Virunga, chéri, tolinga Virunga,
mwana mama,
akona Virunga, mwana ya mama.
Boko sana kandeo Kivu rejo ya Zaire. Zaire mboka 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 ya bakoko mama e.
Nalinga Virunga e sheri tolinga Virunga e. Nakona Virunga e mwana ya mama Abraham.
Na rejo ya Kivu okomona parke Virunga. Okomona volga Virunga e kopela ngoyao.
Nalinga Virunga e sheri tolinga Virunga e.
Baisa.
Nakona Virunga e mwana ya mama. Nalinga Virunga e sheri tolinga Virunga e. Nakona Virunga e mwana ya mama Abraham.
Mani jola wito landa Virunga yo. Wapi atei fata kina zili ango.
Nalinga Virunga e sheri tolinga Virunga e. Nakona Virunga e mwana ya mama Abraham.
Nalinga Virunga e sheri tolanda Virunga e. Nakona nanga Virunga ya mama.
Virunga e sheri tolinga Virunga e. Napona Virunga e mwana ya mama
Virunga.
Alinga virunga e cherito linga virunga e
mwana ma
apona virunga e mwana ya mama
abra Alinga virunga papa tola na bango e na pona bango e bana ya mama tabu osusa e
Alinga virunga e cherito linga virunga e
papa
pona virunga e mwana ya mama abra
na na joya kibu okomona parke virunga okomona volka virunga e kopela
Alinga virunga e cherito linga virunga e na pona virunga e mwana ya mama abra
Bobo sana kateo kivu rejo ya zaire zaire mboka 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 ya bakoko ngoya e
Alinga virunga e cherito linga virunga e na pona virunga e mwana ya mama abra
ya ya moloke ngai na linga kayeo na pona vyema samba ndongi ya papa
Alinga virunga e cherito linga virunga e
mwana
mama Napona virunga e mwana ya mama
Virunga, virunga, bayelelo, banango,
nalinga virunga.